bafaka nengubo. Ithi sifafakele ibuko, angisho nina ninemkhuba. Avele ngeke sinikhuze, angoba lento singaphendula ithuna. Isifana kalo makhrisa bekuyiphutha. Yo, abe kumele siyithunge, awu lento ephenduka isithuthuthu. Akabe selimathunzi makhrisa bekuyiphutha. Yo, abe kumele siyithunge, awu lento ephenduka isithuthuthu. Akabe selimathunzi makhrisa bekuyiphutha. Yo,
noma benzani angeke bayivike. Noma benzani angeke bayivike. Noma benzani angeke bayivime 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 lento. Noma benzani angeke bayivike. Noma benzani angeke bayivike. Noma benzani angeke bayivime 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 lento. Noma benzani angeke bayivike. Noma benzani angeke bayivike. Noma benzani angeke bayivime 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 lento. Noma benzani angeke bayivike. Noma benzani angeke bayivike. Noma benzani angeke bayivime 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 lento.
Le kuka ke le filela bona no batla fela go iphelela jo.